Isithombe seshumnanye. UJobe uyahlupheka. Incwadi kaJobe isahluko sesibili, ivesi sesibili, siye sifike esahlukweni samashumi amane nanye, ivesi amashumi amathathu nane. USathane wabona ukuthi uJobe usamhlonipha uNkulunkulu. USathane wayesethi kuNkulunkulu, uma ungase uhlukumeze umzimba kaJobe, uJobe angaqalekisa. UNkulunkulu wavumela uSathane ukuba amhlole futhi uJobe. USathane waletha isifo esibi sesikhumba kuJobe. UJobe waphumela ngaphandle wayokhuhla izilonda ngocezu lwebhodi eliphukile. Unkosikazi wakhe wathi, qalekisa uNkulunkulu ufe. Kodwa uJobe waphendula wathi, kumele samukele okuhla kuphela yini kuNkulunkulu, hayi okubi. Abangane abathathu bakaJobe beza bazokhuluma naye izinsuku eziningi. Bazama ukuthola izizathu zokuhlupheka kwaJobe. Bathi wenze into embi, yingakho uNkulunkulu emjezisa. UJobe akavumelananga nalokho abekusho. Ngakho ke wabheka kuNkulunkulu, akazange ambalekele. UNkulunkulu wayesemkhombisa ubukhulu nolwazi lwazo zonke izinto kuJobe.